bandiraaɓe sukaaɓe jokkoɓe weltiiɓe ono e bisimilla heɗaade heeƴo ngo studio tamani hertini on ngoo Ousmane Ñalbul woni on ɗo miɗo tawda ɗo e Mamadou Sama Sékou Sembe Sékou hono ngorruɗa aɗa selli
hayreke joom waare ne selli hono worɗa jombaajo
a bisimilla eyi heɗi woni ko kalanta sukaaɓe hannden
hayreke joom waare e meman haala kabaru miijoji mbiyan ɓammaɗi yalla sukaaɓe lokkuɓe ɓe no jokkito janndeji mum en lollirɗi cour à distance en jokkitoto mbiyan kabaru yombayɓe no jogori couvre feu ɗum woni ɓamodirɓe ɓe banggal minimag meɗen nden noon en cekkitiran haro Sembe Thialy ɗum woni sport
Sembe Sékou wattu mo gonɗen joni mo ñaw coronavirus o wodi imadaraji kewɗi ana gondi e ɓamanede sukaɓe limmaji ana hen wadde jandeji dow ɓembe ande
noon jaati Ousmane Ñaly Bouly kamar ɗum jaati min sukaɓe lokkuɓe heɓe jonka ne wawi heddade galle mbanɓe gollude dow machine ngaji mabɓe ko smartphone ma ɗum tablette fode mbiyan classe uji ɗi utte keɗana ko msetou gogo touri heɓani en banggal muɗum
fa hedde yeppude sukaɓe jangoɓe le wattu won dabereji fa hewi ɓamaɗi ɗe ñalawma hande le hakkude ɗiɗo dabereji whatsapp facebook fa yettade youtube ɗiɗo dabereji fa walla faɓade sukaɓe jangoɓe ɗum woni golle gollirɗe mbiyeteɗo sans courrier lab entreprise o ana wondi jangguinde sukaɓe hokkudeɓe nokkule to ɓe mbawi gollude région Tombouctou inde golle mabɓe o ecole wiyete ɗiɗo golleji sukaɓe jangoɓe lycée ɓande 10e fayotare terminal fewtina ɓeydade e ɗum sukaɓe jangoɓe université ngayiɗi ɗu ana hen jandeji ɗi dow réseau ngaji mbiyeteɗi whatsapp fayottade chaine mbiyeteɗo youtube jandeji ɗi ana wawi heɗede le radio ngaji ana wawi ƴewede e télé le ndeɗo darne wotere centre américain goɗɗo Bamako o woni jandeji ɗi e anglais watte hay sir ɗum woni jande anglais kore mo suka janguinowo goto mo inde mum wiyete joseph trawley wondi wadde do chaine goto ɓeydade e ɗum won émission ngaji goɗɗi gonɗi to hono so kalan na école cuuɗi gatteɗo do chaine privé goto ɓeydade dabereji ɗi gouvernement leydi ɓami
ali sise an e tiyabo e Sembe Sékou sukaɓene heɗi woni hakkille muɓɓen heeɗi miijoji
kamɓa ɗum jaati mbiyan kanko amsetto o mbiyan yiide suka dortowo baggoto keɗɗana ko hanni amset touré
ɓiɗen gondi jangude ɗiɗo jandeji ana micintinama kulleji komi jeggiti surtout e juuɗe amen mine jangoɓe kamɓe wadde def kan e bac wakkati fesa jiɗɗo jangude a tawa won sukaɓe jangoɓe gomɓe to ɓe jiɗa paama jande gattede jande gattede cuuɗi école kan e jande gattede cuuɗi ana serti sanne saabi le jande gattede cuuɗi école ɗi a tawan sukaɓe jangoɓe ana le classe janguinowo ana wondi e mabɓe nen ɓe ɓuuri joganade hakkille jande ɓurde jandeji gatteji dow réseau sociau ngaji honon whatsapp facebook wala fuu dabare gonɗo to mbawɗo jottinde hakkille mabɓe ɗe jandeji
Sembe Sékou sini en ƴiwri kabaru jande e gardan e kabaru e yambere e julde pak chrétien en waɗi le hakkinere saabe ñaw coronavirus o
hikka kay ɓe mbawa fe hinnade hono koɓe mbowi ko ɗum woni mbiyan wadde kawrute le église ngaji ma ɗum no yambereji ndenno sukaɓe hewɓe jeewama banggal muɗum keɗɗano keɓanni en Mohamed Ag Alida
mi weltaki fey saabi min keɓa waɗoyde du aw ngaji amen ɗi le cuuɗi église ndeɗo julde goto hitande fuu min mbowtirino waddi ɗiɗ de yimɓe julleji amen ɗi ga hitande hikkane sababu ñaw coronavirus o min gaɗe julde amen cuuɗi julde hitande hikkane laataki honani duuɓi ɓettiɗi julde ne waɗiri no moƴƴiri min ñaami tew baali min keɓa e waddude julde hitande hikkane e yimɓe ɓe min mbowi waddiɗiɗde julleji amen ɗi hitande fuu
ali sise a jarama ɗum nawaten e yewtere meɗen minimag nde Sembe Sékou saabe ko wiya couvre feu waɗama ɗon yimɓe keddo cuuɗi wadde yimɓe jalta sini 21h wari kabaru muɗum hono wordi
a noon jaate mbiyan ko wawo kay ana heewi yimɓele ɓe tawtaka fe leggal ma jooni kay min wiila laati wajibi e goto amen fuuf eddade toon
ko laati fuu Sembe Sékou ɗum yimɓe hewɓe ana koota cuuɗi law ka heewi fuu 21h ka tawata ɗum en yasin hono sukaɓe goori hono sukaɓe ɓamɓe rewɓe ko ɓoya ɗum hono goori e wawtu couvre feu wodi hono ɓe jiiri ɗum e dow kabaru muɗum woni ko minima gafawi fa ɓeydure ɗen faamu anni ko julette koulibaly heɓinende faccitago ali sise
ɓande 21h jamma fa 5h beete fay goto hana yaltude so wona ko tirsi so anniya oɗo golle fuɗɗorde fa sakko ñaw coronavirus o waɗira won nafa mawɗo goɗɗo mo jogani e juuɗe rewɓe ɓe jiyatano worɓe mum jamma ɗum woni wi oɗo debbo mo yiɗa inde mo haali juuɗe ammin oɗo golle ana jogui nafa mawɗo saabi joom suudu on ana warta cuuɗi ila 21h so tawi o gona gollo o ɗum e wattu e juuɗe ammin e juuɗe suka amme o yiide mo cuuɗi ƴewdide télé e makko fijididde e makko ñandude e makko e juuɗe ami oɗo dabere ana moƴƴi sanne ko ɗum tawa fuu e juuɗe rewɓe yogaɓe heddade cuuɗi hana laatade wajibi fay hunde waytaki e juuɗe ami saabi joom suudu o ana heddi yaltude jamma fa hande yidde heddidade e neɗɗo wakkati fuu hana laatade sababu couvre feu miɗen yiɗi o tawa e bangue am kawi wona wajibi ga ko woni wajibi fuu mi yiɗa so heddike cuuɗi sababu couvre feu ɗum e affaire makko e juuɗe worɓe oɗo dabere ka won goɗɗum ko ficcitita eɓe jaaɓi heddidaade e rewbe mabbe kanye sukaabe mabbe cuudi nga e juude mabbe no boyroyi fu e be baawi haabude du anaay waddude ko do ndirgol hakkune mabbe timmoode yontere fu misalli miden baawi yide wala ko min gatta wala ko min gollata du ana waawi laataade ciidala mawdo hakkune am e galleji di ana ciidi wala fu ko bawdo wiidude a tawa homo fu ana takki du wana huuno ko yaafi ko heewi e yimbe fu suudaayi mette mu bangal odo golle leleede fa heewi yimbe fu le cuudi uddi ngurda tebbo e gorko ana ciidi sanne
kede kabaruji pawidi do woteji député en do studio tamani
humpitinde fa faamu hebe
kalden fa pawren
studio tamani ana faabo golleji woteji
sambe seku woteji didabaji député en ana kanni wadde alan o
non tigi mbiyen nyaharenke jomware anda sukabe hobe na wonno e nartobe ka hewo mabbe dum no chami gila premier tour sede tan heddi wattu juuno
haa wono wadde ko sa yede sammini be
emi akedan jaamudu bangal kanko adam dikko kanko horejo azikad dum woni humanindo kabaru imadraji sukabe koro mudum jatu woni association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie
ko heewi hakkune sukabe hande fu wala bawdi hokkude yimbe jawdi ya wada e wote sabi be galda e laamu kasandu sabi be jibbe wadde golleji politique no certiri bilade ti dalla mo leedi mali wonno le mum o yaltugol yimbe so wada no woti ana tiidi sanne miden baawi wiide dum laati sababu samugol sukabe naarobe faahi sabi yimbe huli yaltude wadode woti sababu nyaaw coronavirus
sambe je ko dum nabata e kabaruji haro chaldi kabaruji pawido haro chaldi do habgol e nyaaw coronavirus le leedi mali ndi capitaine Aigle Maliki do kanko nodirte do Seydou Keita andirte do Seydou Bilé o hokki ngureji ko jawdi mudon ana ya milioji chapande tati sefa
non tigi hayre ko jomware mbiyen na galleji temde jago ngoni be mbiyen jogi beti Allahji e bilé leedi ngoni kebbe mbiyen na ngaldo dokkal
sambe segu sen jukini kabaruji di fa handen haro chaldeji ana jukini wadde le deandeji yogaji di bomako do fayse e dum sakka
non tigi sugabe hobe kan nan tinni koy mun en nam an kinni dun imadraji mabbe to kurofna to no bien kanko Moussa Dile len jallo yottige ton no yalla be nam edoro fam keddana ko hebani en
stade association sportif Kurofina commune 1 figol ballon hakune équipe jeddon sukabe warta fafu ana buri yimbe temdere kawtube do e juude yimbe landinbe figol ballon gol golle o hana andede be jabay haldude ami
bon e ibaro wa kubi parce que
le oro terrain goto piobe basket do ana do e juudmabe be ngadan ko be mbali fu fatbe jabbo adadu yimbe debbe sappo so min goddi ke seeda stade municipal commune 1 mbede mbawi wiide tabereji bangal sakal nyaaw o teddina ka do yimbe ana wondi wadde entraînement ngajum nga be ngana kawrtube hononi Kurofinatu mi ewi competition e juude ami kana no wadde match sabi yama fati adadu yimbe jabbo debbe sabu e juude ami batte nyaw coronavirus o mi de kanino darnude figol ballon wala ko nafata gonga jonu jotti ni nga ba martude kumpa hono golleji wondi wadirede mi micintina hakkile yimbe wiide stade ngay modi bamako dimi jotti di fu ana uddi na yimbe ngotti warde le match
sambe se ko mere mila acira ni kabaruji de hande
non tigi haare ko jo wara bi'an taw be ndi yontra warore ha
sagiraabe sukaabe jokolbe weltibe on kebi fam do kadude kabaruji ka kedde hedaade yowtere meden tous o grande waran jukkininde hande min kala hala jande sukaabe jokolbe e kabaru jande